Yes, nyasubi na nambanyu.
Afili michezo ya pata potea. Naona mnazaliwa Mwanza, mnapenda umbea. Mfungo mbe kwa sasa niko huru. Warete tu afira shaka ni wadhuru. Watoto nyinyi na mikwa tesa sinabudi. Wakiume tu kwa nje na pondani shashifudi.
Wabia muziki unabapeni. Muko basi nene gondoka Mwanza mwemamba dmeludi bonge muneni.
Mite seni yuwa mambie zinduka shosti. Mwanza na wapakua watoto sangala rosti. Mindo hosti wanabaki parathite show. Niki hosti fake driver na gawa side. Ademo alonika time mana squeezy wanataka. Shakula msoto mkala sembe pia donut anash. Jile na nyota of star na mona BB BBC then na kwa Tupaki na mgeuza BG BG G. Maneno nimekua kiziwi simnona sijisiki. Acha waleto kanda mintaleto flash na OCD. Unesema siri mnofu nitambulia mifupa. Wene nuafu na jenga safina na jike shupa.
Wale wale kule waje waje tule.
Yes,
wale
nyasumbi na nambanyu.
Waje waje tule. Walete wale wale kule. Walete wambie waje tule. Walete walete.
Yes,
wale.
Chizi madundo, ni woneshe na vote mabas. Cool kid, cool soul, misi na go dance. Afno kame rap, paparazzi nkiwa zangu. Geto niko mimi na mimi mas. Tungi sizi wezi uneza koja nipa cash. Chajabu kila napokunyo narudisha change. Bila ndumba, fundi majumba. Lipanda ngazi homu ikatoa matuna. Wanangu vipi, kisiki. Kisi choridhiki akiriki. Dali ntiti, nje ntiti. Ushona wapi mbuzi ya kamtunia fisi. Menu juu iliko toka, usiju karopoka. Nyasubi wananita na chabosi ya mboka. Vile nishi ni Terese. Leo naweka mizigo hadi kwenye buti la jeje. Na ili go money hit, staki ubish. Limemkombaini na chama nengo na titi. Shout out kwa stick, upendo na bariki. Nimemaliza sasa na wacha kijiti.
Wale, wale kule. Waje, waje kule. Wale, wale kule. Waje, waje kule. Walete, wale, wale kule. Walete, wambie waje kule. Walete, walete.
Take five now.
Shut up.